wadi ko watto lebbi ni endan projet goto biteedo filet sociaux no yeddana himbe ciede himbe latibe dum no tawda saddanama far jawd ele fi coronavirus ko wadi leydi Niger do endan dum ko non ballaga no latido banque duniaru biteedo banque mondiale kanyum won ko waddin dum leydi Niger en dum nadi de sappo e go'o won ko dum fudda do gallu nyemey ko watte yo galleji ujunaji temedere kay won ko dum darto le communeji joyi jiade gallurnde enda fu kana woni ele balde nanama halaji gonno pilo wi ama hono cedde endan neddo wawata heddede sewana tawe kany on endan yey wadde pesogal ko hisinto corona virus on endan wakati be golbe cendan himbe der bangere gudel der commune gobo gallu nyemey do endan min tawi do rewbe hewbe warbe fa heba talkel hokkoto dum heba cedde endan be bi min kambe ko mabbe be nanni halaji gondo jilodi
wallahi no
wallahi ya cedde ni ballano amma cede covid no wobbe bi amin de ni cedde ko kama juni lawol ida bodde min garti min gadante kural gal wobbe do bi'a sadakan no dey minen kay ko min andan ni woni wallahi tawke tiyede de deni neddo nyamiide hala gonno lay gan hana bolunno wi'a tiyede balla covid no winda ba hetikel gil
kala Ibrahim gondo inde projet do gal nyamay o fenni halaji di enda fu
no c'est faux
dum wana gonga no fewre no gam neddo heba renade yonay hokkede tiyede tiyede den gam wallude nimbe dalila nyau coronavirus tampi hunde fu hauta dum e tugal nyau coronavirus ngal projet on tokiti ta kon sako fama to ko bidon cede den na dum ngaton den denne noy watta ko neddo tilsine to fede sembe sembe
forcer abu vaccine
hajara jia kanan le banger gudel do enda o hebbi talkel makko hokkoto mo lawlo heba cede enda kanoni o wadi nyalaade mo yawon warta o matay baye hunde halaydi o wi hunde fu onanay do mudum
to wallahi cede covid den yanno gam minen kay kanje gaddimin do min nanay fu to yi'a kural gal neddo wadante den ko hokke cede ko min andini woni cede covid den woni no sendane himbe cede den do waddimin do
do gallu nyemey kokkol cede endan wadama e le commune nayabo do gallu nyemey fa timmi commune gob o du fuddanama kanon woni timmina ka tafon de ko woni hen woni subade himbe hanbe hokkerbe no woni hore mudum der odo commune gob o mo gallu nyemey.